mapenzi yamenichosha. Kila kukicha naisha, mawazo yananitesa. Usiombe kupenda pale pasipopendeka. Sana mbio utaenda, nuku utangaika. Usiombe kupenda pale pasipopendeka.
Oh, Samoge Mwana wa Manzese Na kabisa Amoja moja ndio mpango
Jipange sasa
Achike sabiti mshike na kiwe
Jipange sasa
Amoja moja ndio mpango
Jipange sasa
Achike shomari mshike jinyama we
Jipange sasa
Amoja moja ndio mpango
Jipange sasa
Achike faziri mshike mogiwe
Jipange sasa
Wow.